Kalonji, Pogoroki, Pogoroki, Pogoroki.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Sasa kani kosha, fundi akia mungu anajua akia na chosha. Sasa kani kosha, fundi akia mungu anajua akia na chosha. Na sasa kani kosha, fundi mungu anajua akia na chosha. Sasa kani kosha, fundi akia mungu anajua akia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Nina makio kio.
DJ Kalonji,
DJ Carlos in the mix.
Natoto kani kosha, fundi akia mungu anajua akia na chosha. Doto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makidoki doki. Ayana. Fanya ka unapiga deki. Ayana. Becky give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na na.
God bless your father. Ayana. Kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi machine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Ina makidoki doki.
Ayana.
Fanya ka unapiga deki.
Ayana.
Becky give me some cake.
Ayana.
God bless your mama. Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
Hey. God bless your father. Ayana. Umogo magaribi baby. Ayana.
DJ Carlos in the mix.
Hasa ukishika pumzi sina na tapa tapa. Boy you know I can get it over you. Hasa ukishika pumzi sina na tapa tapa. Boy you know I can get it over you.
DJ Kalonji.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia. Na kila sababu ya kujivunia yeah. Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia. Na kila sababu ya kujivunia
entertainment.
Namshukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia. Na kila sababu ya kujivunia
yeah. Higher Limit Entertainment DJ Academy.
Na kila kona umetimia. Napenda mano kato kinukia. Ukinigusa no nazimia ye. Yani kama ndege hawanae. Tuogele na tupae. Kwenye kiohota tukakae. Minawe ujeni kubebe washangae. Kwenye uchungu wakazae. Tukichaza kuche kuchi na hotae. Minawe unagula pia wala unafito. Chuchuza kunitoa majicho hata uvegunia. Bado uko simple unapendeza. Shepu sinia kiuno kijiko. Chumbani wanipa madiko diko. Kifungua koki ya nini mafuriko meniweza. Kuma baby te amu.
It's DJ Carlos.
Africa, me tadi di me. Me tadi di me. Mon amour. Existe aqui de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca. Me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lume. Palmas pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata, choco, choco, que me toco. A mamá sinta que me tombalou. Que me tombalou. Exata, choco, choco, que me toco. A mamá sinta que me tombalou. Que me tombalou.
Uma baby te amo. Te amo. Uma baby te amo. Te amo.
Kima mamba on the beat.
Oh, baby. Ukini kusa nyanga nyanga wenzako usijiwezi.
Kalonji.
Kikipofu na papasa juu yako. Na isi ya kuna amani sikuona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuchi kuchi chumbani. Aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Tuche ya kuni kwa kishindo. Jiko lako ni mimi. Unipe joto joto bezi kwenye baridi.
DJ Carlos.
Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuwacha mpweke. Shika shikilia usiniache mimi chunga siniteke. Hani mikwako nazimbata. Nitafune unavyotaka. Kiuno sindi machakacha. Terebuka unavyotaka.
Nionyeshe, niweke, tepe tepe.
Nibonye bonye bebe.
Nionyeshe, niweke, tepe tepe.
Globo.
Nionyeshe.
Baby girl, take down your bikini, kwa makini. Slow it down, I wanna touch your body. Baby kiss and caress me, I wanna make you my wife.
DJ Kalonji.
Mambo mapenzi lako linafanya mapupu wanakula kula. Mambo mapenzi lako viwete wanakimbia. Magnetico, magnetico. Your love is so magnetico. Magnetico, no. Magnetico, no. Magnetico, no.
DJ Carlos in the mix.
She went her ways. Don't throw that behind for days. She's so amazing. A cocoa figure will drive you crazy. She went her ways.
You know you mad. Anakesha kwa church. Anakesha kwa church. Kazi nafanya na lala kwa ba. Mina lala kwa ba. Kalonje. Bolingo.
Ni moto.
Ya man dem call me Arabo aka Miss Loverman. Na niko locked kwa mix zake kali. DJ Carlos, the champion boy.
Dem call me Arabo.
She's so amazing. A coca figure will die for grace. She went her way. Don't throw that behind for days. She's so amazing. A cocoa figure will drive you crazy. She
uga kama kokoto. The way you tip on your toe, baby. Na una kakisonga online. La baka mina wenga pampala. You carry all the things I may like. The way you tip on your toe, baby. Na una kakitamba online. La baka mina wenga pampala. Papala. She's so amazing. A cocka figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't stand behind for days. She's so amazing. A cocka figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't stand behind for days. You know you gotta. You know you gotta. You know you gotta.
Na kusema kwamba na bahati mbaya ama nyota imefifia.
DJ Kalonji.
Naona sio kweli, kila siku mimi tunaumia.
It's DJ Carlos.
Na kusema kwamba sura yangu mbaya haina huruka ya kuvutia. Maana sio kweli, kila siku mimi ndo naumia. Ina maana penzi ingekuwa chombo cha usafiri, ningekosa tasema kusimama. Ningewezaje, utawezaje? Au labda mapenzi ufa kwa matajiri, avumia basi na maana. Santanzaje, tanzaje? Sikanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Acha niweke imani, ipo siku ntarizishwa. Nakuwa naona wengine wanaenjoy. Ningekuwa gambe ndo dawa ya mawazo, ningekunywa nilewe. Nilewe. Inawezekanaje nikose kufurahi, siku zote nazoishi na uhai. Najua Mungu hapendi walimwengu mna visa. Nikisema niage nitakuwa na jina gai, moyo utakuwa bado na ndai. Tanya ke imani, ipo siku ntarizishwa.
DJ Carlos in the mix.
Hakika kwako mizuzu, baby unani control. Umeniteka, umeni overdose. Tukiwa kwenye show, walivuruga kabisa kama chizi. Oh baby unani control. Kabila kinitazama kichokosi. Unani tuliza fujo, nakuwa mpole. Unani maliza baby. Na moyo wangu banyanganyanganyangani. Usijoka nikimbia kaniacha vumbi.
We are the
Rogers Entertainment. Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Pongezi zende kwa mganga, ale kufanya uniteke teke. Umeniua kwa upanga, tena kanipiga na mateke. Umenifunga minyororo, na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo, na kwako siongei. Baby unani control, umeniteka, umeni overdose. Tukiwa kwenye show, wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unani control, na vilo kinitazama kichokozi. Unanituliza fudo, mina wampole. Unanimaliza baby, shika, shika. Sina wakumpa mana usha ichanganya. Shika baby,
I wanna thank you, Papa. I wanna thank you, Mama. More so, your mama.
So, what day? Give me a kiss in front of them. Ooh, so, what day? I could give you a kiss in front of everybody. Oh, yeah.
And I remember back in the days, I used to dream, pray for a woman like you.
Today, I'm gonna marry you, make you mine forever.
Nikufunze kula nyama choma, mahindi choma. You're the only one,
DJ Kalonji.
Like you, it's our day. Give me a kiss in front of them. Ooh, it's our day. I can give you a kiss in front of everybody. Oh yeah, my woman.
DJ Carlos.
Nimendeta kishenzi, mendeta kinya mama. And it's only you, girl. I wanna spend all my life with. Baby, when I wake up every single morning, the first smile I wanna see is from you. You're not a gold digger, you're just a go getter. You be my goalkeeper. Ooh, baby. It's our day. Give me a kiss in front of them. I could give you a kiss in front of everybody, oh yeah. My woman, my woman, my woman.
Tigira mbara pam pam pam. Dona na kipu de.
My woman,
oh yeah.
Tell a mom and daddy
that you fly now.
I'm consonant, I'm consonant, I'm my body. Oh yeah,
DJ Carlos in the mix.
Akina penda koni, kikupa mpaka moni. Niki pekenya pekenya, nisiwai nichelewe. Kikuchu mundo moni, tachi tachi kiononi. Nuna tekenya tekenya, na kufanya ulewe.
Oh, you must see chocolate monster. Sorry, my contemplates on that. And baby, better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Aba, asa show me like it from kupa mama. And put your tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tu wafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tu wafunge kelele. Wana wanao. Never leave me solo, or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chinga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, hasa baby mbushomile kitu amekupa mama Mbuchutama kama inazama Nikupige chenga kwa dana dana Tuwafunge kelele
Yoni usiku mchana Jua kizama tuanze kandana Kunyeshe kila meniba mama Tuwafunge kelele Mana wanao
Moja moja, ukipata nafasi tukumbukane
DJ Kalonji
Nitalipa boda boda, achana mwendo kasi usijivane bane Aha, ewe binti maringo, sijui wanisikia Pendo lako nicheze bingo, wenda nikajishindia Mwezako bado nko singo, pendo limenichachia Uwe suka niwe tingo, nyoyo iwe abiria Nafsi unainyongonyeza Na isila moyo shambulio Nifanya chipsi chombeza Yapo mionje onje mwenzio Benzili na nilegeza
Sonona sonona
Eti lini utapata nafasi
Sonona sonona
Oh baby oyo Nambie basi
Sonona sonona
Nafsi nyonge Naishi kwa wasi wasi
Sonona sonona
Beba wangu moyo Mwepesi kakarakasi
Sonona sonona
Mwaga wino Wakalamu ya penzi langu Chimba shimo Unizike kabla ya siku yangu Hakuna sejua Matatizo ya moyo ukipenda Unanifanya mwana sesere kunichezesha Mimuoga machosoni Sijeshikwa na kwikwi kimasihara Sema niandae vipopkoni Unyonye na vipipi vya duara Nafsi unainyongonyeza Na isila moyo shambulio Nifanya chipsi chombeza Japo unionje onje mwenzio Penzi linanilegeza
Sonona sonona
Eti lini utapata nafasi
Sonona sonona
Oh baby oyo Nambie basi
Sonona
Nafsi nyonge Naishi kwa wasi wasi
Sonona
sonona Good ladies and guys
DJ Carlos in the mix
Mopa kumba vikamilifu Black beauty umewaka
DJ Kalonji
Mama umewaka Umbo lako nyemba Wana tami tumba inaka Mbona inaka Usijimusi makanyo Baby Iyo ndogo na napenda Mina pendaga Chuchu za kondongo katomato Iyo ndogo na napendaga Mama napendaga
Mana, unaona penda bigi, mina penda ndogo Wana penda light skin, mina penda chongo Sinji bleach mikorogo Mikorogo Unaona penda bigi, mina penda ndogo Wana penda light skin, mina penda chongo Sinji bleach mikorogo Nikorogo
Ase kupenda unlifu Ato kupenda tonichubwe Unichubwe Ase kupenda unlifu Ato kupenda tonichubwe Unichubwe Love you just the way you are
You are
Oh baby
You are You are
I love you just the way you are Just the way you are
You are
Oh baby
You are You are
I love you just the way you are
We are the Mix Masters Entertainment Higher Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy
Iyo figa ya kwenye mbamba Lada ya uchumba Tukichosho kitana Anipa hadi kwa kuta Unambiba kama mtoto Mwepesi kapamba Zile bingiri bingi za chumbani Jiranya lalama Kipepeo Daka deberi
Mi napenda ndogo, wanapenda light skin. Mi napenda chongsi, nyi bleach mikorongo. Mikorongo. Unaonapenda bigi, mi napenda ndogo, wanapenda light skin. Mi napenda chongsi, nyi bleach mikorongo. Mikorongo. Ase kupenda ulivyo. Ato kupenda tauni chumwe.
Ja 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 nikupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislam na pa wine.
Jaja yo buti jaja. Jaja yo buti jaja.
No no no.
Jaja yo buti jaja.
No no.
Jaja yo buti jaja, baby. Jaja yo buti jaja. Jaja yo buti jaja. Jaja yo buti jaja. Jaja yo buti jaja, baby.
I hope you know say this equese where you got it for back it they make me the quick.
You are now listening to DJ Kalonji.
Kanku pakiwese, nese nese. Zame ndani narungu kumredi kipepepe. Kipepepe.
Ooh la la la.
Your body fine, now when you whine, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
oh,
mchana kwa siku,
oh,
tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh,
mchana kwa siku,
oh,
tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislong na pa wine.
Jaja yo puti jaja. Jaja yo puti jaja.
No no no.
Jaja yo puti jaja.
No no.
Jaja yo puti jaja,
baby.
Jaja yo puti jaja.
Ooh yeah.
Jaja yo puti jaja.
Jaja yo puti jaja.
Jaja yo puti
jaja.
Acha mapenzi run dunia. Nilikuona kanivutia.
DJ Carlos in the mix.
Baby, you're everything that I need, baby. You better know. Wengine wapulize gunia. You're my beautiful peacock.
Oh yeah, yeah.
Takutunza kamtoto.
Hey.
Ototo sitoto.
Oh yeah, yeah.
We mtoto kiboko. I, if you don't mind, let's take a photo. Photo. Kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, yeah.
Hey, telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Hey, photo.
Kisha chora namba kwenye telephone.
Hey,
telephone. Leo tujuani.
Hey,
we can get enough for you.
Hey,
ever since I met you.
Hey,
my baby.
How don't you do run?
Ever since I met you.
Hey,
we can get enough for you. You're so magnetic, kama ni pete hapa automatic, yeah. And you're so magnetic,
yeah.
Kama ni ball nitagusa neti.
Oh baby, let's take a photo, baby.
Hey,
photo.
kisha chora namba kwenye telephone. Yeah, yeah, yeah,
telephone.
Oh baby, let's take a photo, baby,
yeah, photo.
Kisha chora namba kwenye telephone.
Yeah, yeah, telephone.
Leo tujuane.
Hey, yeah,
we can get enough for girl.
Yeah, yeah,
ever since
yeah,
I met you.
Yeah, yeah, yeah.
My baby,
see, that's how don't do do do.
Ever since I met you.
DJ Kalonji Kameni gusa kunako, kunako. Kani pekenya, kameni pokuwa macho, macho. Kanafanya makusudi, kama kata kipipi. Kanafanya na kwenda rudi, boda boda piki piki.
DJ Carlos in the mix.
Kanipandisha midadi, nikimuona begi ya zikadi. Moyo mpasuko radi, mapigo mbio bila ya idadi. Chepula kela nikiminaji, mtoto nani malizia mtaji. Akili kwa keasi chaji, natapa tapa kama mfamaji. Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwako,
tekenya.
Yani mara uko mara hapa,
tekenya.
Kamini tekenya, tekenya katoto. Kamini tekenya, tekenya katoto. Kani tekenya, tekenya katoto.
My boy.
Nikika tekenya, kana tekenyeka, yani kana cheka cheka, kamini tekenya, kana vitetemesha, wami kitonga sekenke na sereleka.
Tekenya,
mikono juka na mabao,
tekenya,
upepo suku mangalao,
tekenya,
ukizungusha mama na pagao,
tekenya,
adibiri kala mwaga kahawa, ukikati kakigugumizi, masai kanipadawa nisha tafuna mizizi, wanidati, shaki chizi chizi, yani natapa tapa na shindo kupiga mbizi, pinda mkongo. Ukunje mikono, tuende taratibu kama kono kono.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kama mbuzi kagoma kwenda.
Kukukishingo, shingo, kukukishingo.
Kizombi nina toka milenda. Kani tekenya,
teke tekenya,
tekenya. Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminishika kwenye paja,
tekenya.
Na mtaja taja,
tekenya.
Teke tekenya,
tekenya.
Kani teke tekenya,
tekenya.
Haminigusa kwenye kwapu,
tekenya.
Nani mara uko mara hapa.
Kamoyo kanguka choyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa.
DJ Kalonji.
Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule pata tabu sana. Macho mele mele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Sana,
it's DJ Carlos.
Mi mweza kuna weza kakupenda zikatai. Kwei, don't shazama usinipige kipapai. Mi hapo kwako shabwaga moya usiurahai. Kwei, don't shakwama unachotaka zikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe,
oh, na, na, na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe.
Miguna shafika, inaga nyonganita, baby. Shauru taki kabisa, eti unache na visa. Vya firamina musa, baby. vingi. Ikilala na utakama na niita, nafumba macho na vuta shuka, naona na pumba zika unishika, ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we.
Pale tulipokutana mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana pale tulipokutana na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
We are the Mix Masters Entertainment. Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Si, kidonda ni uvio, hengo alisema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi, ameni banusura jeuri sina tena wendo ganzi. Meni maliza hasira siku mwewa kisema. Nidekeze, nilewaze, washushuke wanyamaze. Nikinunga, nibembeleze, usini pepe nipulize. Watu ume washituke, roho zaozi waume. Mini pike, ule chote, unenepe upendeze.
Wana, pale tulipokutana mikono tukapeana, macho ya katizamana. Wana, pale tulipokutana na makubadilishana, nafsi kukubali.
Chitaji moyo ata akili uwezi baini, chapti macho moyo ata kama kibaya.
DJ Kalaji
kufacho mtu chaki kwako sisiki, wala siambiniki na kupenda kipimo sina.
It's DJ Carlos
kwako ni hoi chakati na lewa enesi moyo wanguna upoko ni natuwa kafanya makazi jiji. Napenda mapaka mjini kani rubuni nusu wanito hiru. Penu siku tamani jiji. Ila kaja toto la moto, kani poza kama uji wa mtoto. Ila sunonyosha binyosho. Ukaja toto la moto, kani poza kama uji wa mtoto. Insta tunonyosha binyosho. Nakupenda vibaya ni vizuri vibaya.
Baya, baya.
Nakupenda vibaya.
Baya, baya.
Yani vizuri vibaya.
Baya, baya.
Nampenda, mpenda nani, msichana mmoja.
Yani vizuri vibaya.
This is DJ Kalonji.
DJ Carlos in the mix.
Anapikaga vitu special, special for you too. Ewe unanizimaga michechetu, tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho, 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 kesho. One time, show me what your mama is, yeah. Two time, I put up my money on you.
Nitaga niko bebe ubembe chuka chuka. You know I like it. Nitaga tuendeshe utembeka migu. you know I like it. You dog a nigga, baby, ubembe ju, baju, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Kalonji, woo, Mogoroki.
We are the Mix Masters Entertainment.
DJ Carlos in the mix.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Yeah, sure, my turn. Mi kama mimi napenda Missy Chezi, whoop, whoop, whoop. Nataka mapenzi, Missy angali mapesa ama penzi, whoop, whoop, whoop. Nataka mababy, nitoke hapa nitakwenda wapi wapi. Mapenzi yangu na wewe, I'm happy happy. You make me go down katikati, you make me sing oh laddie daddy.
Simama inoka jonko petuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka nigo bebe ubembe ju. Kaju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka nigo bebe ubembe ju. Kaju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
DJ Carlos in the mix.
Ndani vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, kwa kufika malengo.
DJ Kalonji.
Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Ebona wana zingo, anzeni vikao vya sendo. Maana, mwembo makuchuza. Mama, na shukuru umekuza. Chana, mapete na kutunza. Na namba, moja ote waburuza. Na umesha nizima ye. Na yo 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 love. Mama yo 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 yo. Na yo 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 yo. Na umesha nizima ye. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 yo. Majani na udongo, yeah. Nje ya sayari ngekwita kimondo, oh. Na majungu ya kibongo. Na usiape time ya kutibu wenyongo, no, yeah. Mana pemrembo na kuchuza. Mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete tunza namba uja ote waburuza. Na umesha nizima eh. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Na yo 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 love. Your love, your love.
DJ Carlos in the mix.
sio forena, dereva sio lena, inashika antena. Oh yeah, nisho na sauti limbo limbo. Siba nukingwa, mina yengo madro. Oh yeah, na kesha lindo lindo, macho kwenye sho, kuchakatu wano. Oh yeah, kani nogea leza na kuni moto chochea. Una munga munga, akipiga kiki inatembea. Una munga munga, saki china china zaki korea. Una munga munga, akipiga kiki napunga kipopo kopa kabana. Na umeni leva kama banana, kiguse kitofe mambo manana. Ulipo pita wemba yewe umeshona. Kikoko baiko baikoko, kibao kata kanga moko. Kigiriki kimoko chora eh. Ishina sa limbo limbo, si banduki ngo, mina yengo madro. Oh yeah, na kesha lindo lindo, macho kwenye sho, kuchakachu wano. Oh yeah, kani nogea munga munga munga, koleza na kuni moto chochea. Munga munga munga, kipiga kiki inatembea. Munga munga munga, saki china china za kikorea. Munga munga munga, kipiga kiki.
Moko, nataka longa na wewe, nikufunze mapenzi, mwenza kona ya jua. Nataka sema nawe, nikufunze penzi mimi, ninalijua. Nipe, nikubembeleze kamtoto ngara. Kwa raha zako, ujinenepe. Nikushike, pendo lisiteleze. Nikagaragara wabaya macho, wasisogele. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa, tucheze zumari. Ndomboro chakacha, nikupe michezo hatari. Uzidi takata, tuwe ngari ngari. Dangote tanasha, kama kikogwa nitala na chumvi.
Ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya.
DJ Kalonji.
Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi.
It's DJ Carlos.
Dozi yangu temethali, inatibu na kuenzi. Yangu tamtam bila kuchanjia, chachu kwa kudambulia, swafi kwa kuitumia. Ni salama kama babu kamu tatafunia, dafu kwa kusukumia. Chakuru magia kinyama, benzi liogele hibali salama.
Selele ya se
tuele mioyo sende mrama.
Selele ya se
ule tuji sosomoy, nyama nyama za shawarma.
Selele ya se
habibi selele ya. Twende Zanzibari, Komoro Mombasa, tucheze zumari. Ndomboro chakacha, nikupe michezo hatari. Uzidi takata, tuwe ngari ngari. Dangote tanasha, kama kikogwa nitala na chumvi.
Ate, 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 ate.
Mboga mboga sangara uduvi.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya.
Ate, 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 ate.
Iyana, iya. Analilia, akashikilia, nimpe yote yote, yani nzima nzima. Kulamba lamba, chokoleti ya maziwa. yote yote.